Minister avunanyizibwa ku byamateeka n'ensonga za ssemateeka Norbert Mao ateesa nti abali mu kisaawe kya Yinsuwa basseewo akakiiko akagenda okulondoola amabaga agali mu paalamenti ye ageekuusa ku bya Yinsuwa okakasa obanga ganaavujjirirwa. Mao ategeezezza nti akakiiko kano era kandibadde kekenneenya engeri gavumenti gyeteeka gyesigamu ensimbi mu bintu eby'enjawulo ebyekuusa ku bali mu kisaawe kya Yinsuwa. Mao alabudde nti awatali kulondoola kutuufu ensimbi ezisibwa mu mbalirira ziyinza okuyita nga tebalowoozezza ku kisaawe ekya Yinsuwa. Bino abyogeredde mu lukungaana olw'omulundi ogw'15 ogw'okugaba ebirabo eri abakoze obulungi mu nsonga za Yinsuwa wali ku Hotel Africana mu Kampala. Ate yakulira Uganda Insurance Association Jonan Kisakya kinoganyiza ni kikulu ba agenti ba Yinsuwa okubanga balowoozebwako kubanga banyweza emikago olw'okulaakulanya emirimu gya Yinsuwa mu ggwanga.